jiraal ku absiyey sidii atahigo otushiisa ku hortay ayadahankadeeqday
ayaan Kadawaysay, 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 hatta kadawaysay.